Yeah, check one.
First time kuna nanawe mrembo, nimejikuta nime fall in love. So kitoto, oh, take time kunipa majibu mrembo. Sitaki nikwache uondoke, no, subiri kidogo. Na macho yako yanaita mrembo sinyorita, naomba usiseme no. Siwezi kumaliza sifa, toto mambika, African baby girl. Unapendeza ukicheka kama malaika, nilishe tunda epo. Kifua ni saa sita, mini mezipika, yeah. Mbona unapenda kona kona baby, mbona unanipa kona kona baby. Muza kona taraka leo leo, nipe jibu langu leo leo. Mbona unapenda kona kona baby, mbona unanipa kona kona baby. Muza kona taraka leo leo, nipe jibu langu leo leo. Uvae Gucci, uvae Fendi, nikupendinga usindestendi. Sinaga mambo mengi, maisha ya kufeksi ya pendi. Ajua pesa so mapenzi baby, watakufata na mapenzi wengi. Joni kupe penzi utulie, utulie. Yeah, yeah. Na macho yako yanaita mrembo sinyorita, naomba usiseme no. Siwezi kumaliza sifa, toto mambika, African baby girl. Unapendeza ukicheka kama malaika, nilishe tunda epo. Kifuwa ni saa sita, mini mezipika, yeah. Mbona unapenda kona kona baby, mbona unanipa kona kona baby. Muza kona taga leo leo, nipe jibu langu leo leo. Mbona unapenda kona kona baby, mbona unanipa kona kona.